To giwero wend Musa jatich Nyasaye gi wend Nyarombo ka giwacho niya, Tichni dongo kendo miwuoro, a Ruoth Nyasaye nyakalaga. Yore ni kare kendo adier, in e Ruoth higni gi higni. Ere ng'ato mak noluor, a Ruoth. Kata mi nyingi duong, nikech in kendi iler. Nikech ogendini duto nobi, kendo nolem nyimi, nikech tichni makare osefwenyore.